kitambo, tukiwa kampo, tangu ni sampo, nasema bado sijatosheka, sijatosheka. Funga virago, kwangu ni kwako, tumwone babako, tupange rurasho, sitakuweka, sitakuweka. Juu nimependwa, nimependana, lakini sijapendwa vile tunapendana. Tumekubaliana, hatutakosana, na tumeagana mbele yake hozana. Nimependwa, nimependana, lakini sijapendwa vile tunapendana. Tumekubaliana, hatutakosana, na tumeagana mbele yake hozana. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, na sitatosheka, sitatosheka. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, na sitatosheka, sitatosheka.
Why me, baby, tell me why me? I was so lost, baby, how'd you find me, yeah? Why me, baby, tell me why me? Was it timing, were the stars aligning, baby? Nilizunguka soko nilikosa, nilizunguka soko nikachoka, yeah. Then you came my way, made me change my ways. Kwako sitatoka. Nimependwa, nimependana, lakini sijapendwa vile tunapendana. Tumekubaliana, hatutakosana, na tumeagana mbele yake hosana. Nimependwa, nimependana, lakini sijapendwa vile tunapendana. Tumekubaliana, hatutakosana, na tumeagana. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, na sitatosheka, sitatosheka.
Sweetest drug,
sitatosheka.